ya pusha guza kanya. Sikane smile my 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 yawe wawa. Sikane smile my 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 sifuna ngoko kuhle ya bona bona. Sikane smile my my my.
Scarlet is mine.